aje
freshi barida,
vichu na magongingo
freshi barida,
nataka kienyeji hako
freshi barida,
hamie ex wangu niko
freshi barida.
Ha! Fresh barida to the world, baby. Doska, yo, enema. I stay clean, stay cool, stay fresh. Vele vele twana la mi melo fresh. It's now or never, mele twana sense. Monga na mali na bola vinga ba fresh. Billy rough and Billy tough, my just so dangerous.
Fresh.
Monga na mali life is okshi.
Fresh.
Na bola viba okshi. Hey.
Wakenya muko haje
freshi barida,
vichu na magongingo
freshi barida,
nataka kienyeji hako
freshi barida,
hamie ex wangu niko
freshi barida.
Wakenya muko haje
freshi barida,
vichu na magongingo
freshi barida,
nataka kienyeji hako
freshi barida,
hamie ex wangu niko
freshi barida.
Muva nguo za Gikomba, napiga pasi natokea. Na baba sachi ya Gikomba, lakini luku freshi barida. Wenda spa kama unataka massage, huku kwetu suchemsha maji moto. Unakandoa na maji moto, unakuwa freshi barida. Boss, nasikia kuna demu luku mengiza box, kufika kijani uluku nanukisha socks. Tuoge miguu manze, tukue freshi barida.
Wakenya muko haje
freshi barida,
vichu na magongingo
freshi barida,
nataka kienyeji hako
freshi barida,
hambie ex wangu niko
freshi barida.
Wakenya muko haje
freshi barida,
vichu na magongingo
freshi barida,
nataka kienyeji hako
freshi barida,
hambie ex wangu niko
freshi barida.
Niko fresh sana kwa nini nini, ati muko hambo kwa ni siringi. Vile zimeret kwa nini nini, ati jana ulichoma kwa nini mimi. Kitu ina moku na rorene tisha tena, usitaki jungo venye mute sama tena. Batenda ama kina Brenda
freshi barida,
hapa siwatapenda. Niko na mazigi zaga lazima ni solve, mbaka nitaje machaji wote wa moku wa dozi. Toto stameeza mambie na mlombo tofu, naka nikienyeji mambie na mbrongo jofu.
Wakenya muko haje
freshi barida,
vichu na magongingo
freshi barida,
nataka kienyeji hako
freshi barida,
hamie ex wangu niko
freshi barida.
Niko freshi barida,
oh yeah,
freshi barida, niko freshi barida.